kertuwena riola mana tivena songo wa ranga tibeke rito fara plane rapiranga chopeke ratsa piti speke rafara viena misiti spenze na maliko ni takushavela shiroko na henis
yebo
songo wa ranga tia wendi ngabjanda mwisa Dubai
ish
na msiro bonasa ringa firna nanga Mumbai Lady Shakoko, Kaspi Bulabai
Ari
Namaliko, Kaspi Bulabai Nashtalashko, Kaspi Bulabai Ulaba nukushabele Visage, Ulaba nukushabele Pima Ranga chopeke Ratsa piti speke Rafara viena misiti spenze
Yebo
Na maliko Nitakushavela shiroko na henis Songo waranga tia wendi ngabjanda mwisa Dubai Na msiro bonasa ringa firna nanga Mumbai Lady Shakoko Kaspi Bulabai
Ari
Na maliko Kaspi Bulabai Nashtala shkon Kaspi Bulabai Ulaba nukushabele Visage, ulaba nukushabele Pima.
Ariye tando.